Yeah, nimebarikiwa. Nimebarikiwa. More, nimebarikiwa. Bizima, nimebarikiwa. Mikono yangu, nimebarikiwa. Miguu yangu, nimebarikiwa. Kunena kwangu, nimebarikiwa. Tu Mungu wangu, yuko mbele yangu. Mikono yangu, nimebarikiwa. Miguu yangu, nimebarikiwa. Kunena kwangu, nimebarikiwa. Tu Mungu wangu, yuko mbele yangu. Hey, wengine wana mdomo upanga. Hawajui ndani ya Christ minangara. Wacha tu wakaniite mimanga. Haki niko blessed na siringi mse. Niliwacha madre, nipatane na future. Niko so blessed and highly favored. God on my side, nimebarikiwa. God on my side, nimebarikiwa.
Mikono yangu, nimebarikiwa. Miguu yangu, nimebarikiwa. Kunena kwangu, nimebarikiwa. Tu Mungu wangu, yuko mbele yangu. Mikono yangu, nimebarikiwa. Miguu yangu, nimebarikiwa. Kunena kwangu, nimebarikiwa.
Kumbe huyu Yesu ananijali, amenipenda hata bila mali. Kwake mimi milale nitabaki, baraka zake kwangu kila mahali. Inje ndani zimefurika, shetani kwangu yeye hana lake. Ni Mungu tu nitakuwa wake, nikikumbuka kula amenitoa. Kanipenda tu bila kujali, kati yao kanipa kibali. Neno lake mie nitasambaza, upendo wake pia nitafundisha.
Mikono yangu nimebarikiwa. Miguu yangu nimebarikiwa. Kunena kwangu nimebarikiwa. Tu Mungu wangu yuko mbele yangu. Mikono yangu nimebarikiwa. Miguu yangu nimebarikiwa. Kunena kwangu nimebarikiwa. Tu Mungu wangu yuko mbele yangu.
I praise his name.
So high.
I sing his name. His name, I sing his name everywhere. Lord, my Savior is on my side. Lord, my Savior is on my side. Jesus, number one on my list. Hello, everybody, let's sing and say hello.
Hey.
Lord, Lord will never leave his side. He's with you. I trust you, Lord. You are my Savior.